Besilo sathi sinaye namhlanje umfomdala phaya ke umpho kodwa ke esuka phaka ke kwa ikhasa namhlanje kwinkonjana FM kodwa ke besele ndicacisile into kokubana yintoni imbangela yakhe kokubana makabe uba lapha kunye nathi kodwa ke sele khona emncabeni singaphozisanga maseko masimamkele molweni buni
njani community radio ndibutsa kunjalo nakubaphulaphula
siyabulela bhoti siyabulela kakhulu right namhlanje sikubizile into yokubana mawuke uzosincokole kunye nawe ngo ikhasa apha ke kwinkonjane community radio okanti ke ukwaqobisele nabaphulaphula into yobana mhlawumbi noba uyikhasa lona yintoni kanye kanye kodwa ke ngokufutshane nje wethu khakuvele usicacisele okuqala yintoni uyikhasa tata
uyikhasa kumele u-independent communications authority of South Africa iqumrhu elizimeleyo elamiselwa ukuze likwazi ukuthinta ilawule kwicandelo lezosasazo that is broadcasting kwicala lezonxibelelwano telecommunications nakwinkonzo yeposi umsebenzi wethu uyikhasa ukuthi sibe silawula amaza omoya is the free frequency spectrum kwakhona siphinde sinike ilayisenisi amaziko ahamba phambili afana nonkonzane FM.
Okay. So ngumsebenzi woka ikhasa ukwenza oko kanye uqinisekisa oko. Ingaba mhlawumbe uyikhasa uqinisekisa njani ke mhlawumbe kubantu ke mhlawumbe abakhubazekileyo kanti ke kwezinkonzo kanye othetha ngazo namhlanje?
Ingozi. Uyikhasa ke kubantu abakhubazekileyo into ayenzayo ukuqinisekisa ukuthi abantu abakhubazekileyo bayakwazi ukuthi bakwazi uba bafikelele kwezinkonzo bendithetha ngazo zisizekulethayo. Ngiqale ndiye kule ndawo ifeli tol. Ngale phaka ku-broadcasting okanye kwezosasazo. Kwezosasazo unokuqwalasela msasazi ukubana ingakhumbi siqala apha kumabonakuthi. Buyabona ke kumabonakuthi. Xa kunee-programu ezikhoyo ngoku kuye kube kwii-subtitles ezikhoyo imibhalo ebhalweyo ngaphantsi. Qho umntu ethethe kumele ibhalwe phantsi le nto ayithethayo. Loo nto ke kukuqinisekisa ukuthi abantu abangevayo uyakwazi okanye ke abantu aba-hard of hearing okanye aba-deaf bayakwazi ukuthi babe bayafunda loo nto ethethwayo. Into ethetha ukuthi ke into ethethwayo kufuneka i-subtitle leyo ibe ngqo ibe yiloo meaning yaloo nto and also kufuneka kwaziwe into yobana kune-proper contrast ekhoyo between i-foreground kunye ne-background colors uyakhona uqinisekisa oko and then ke enye yezinto engamandla ke also uqinisekisa ukuthi amaziko la ezosasazo okanye even namanye lana ezinxibelelwano into yokubana abantu siyazi intobana a-accessible for abantu abaphila ne-disability. Umzekelo mna ndaye ndafumana ngenxa yempilo ndafane stroke kodwa sendingumntu ophila ne-disability ndingavuyo nokuchaza intobana inkonjane FM ngokoko ndikwazi ukungena kuyo i-accessible for abantu abaphila ne-disability. Sigqithe ke ngoku siye kwicala lezonxibelelwano i-telecommunications. Kwicala lezonxibelelwano i-telecommunications thina singu-ikasa saye saqinisekisa ukuthi ii-licenses zethu zenza le nto kuthiwa i-national relay system. I-national relay system yiyo i-translator i-voice to i-text okanye i-translate umbhalo to into evakalayo. Umzekelo msasazi masenzi umzekelo ndithi mhlawumbi mna ndi-visual impaired ne-challenge ongaboni uyaqonda wena ube mhlawumbi u-hard of hearing ungeva uyaqonda so into eza kwenzeka siyakwazi ukuncokola ngale fowuni ngohlobo le nto yobana mna njengoku ndi-visual impaired ndiza kuyithetha le nto ndifuna uyincokola nawe uyaqonda then xa ifika kuwe izawufika kuwe ibhaliwe uyaqonda and then uthi wena xa undiphendula ngombhalo lowo ize kum njengoko ndine-challenge ongaboni izawufika kum ndikwazi in audio ndikwazi ukuthi ndive uyaqonda so ke yenye izinto leyo siyathi ke le-NRS kunye ne-national relay system iyona nto seyiqinisekile ngobana iyatypa iyarida iyathethwa and then iyamamela and then yenze i-S M S relay iphinde kwakhona iyenze ne-video relay but ngamaxesha ke athile and also ke into leyo ebangela yobana siyazi into yokubana zonke ii-devices ezenziwayo zii-licenses zethu zi-compliant with needs of persons abaphila ne-disability. Kuphinde kubekho nenye ifowuni esithi i-hands-free phone. Le fowuni yona ilungiselela abantu abane-challenge ubana masibi mhlawumbi umntu akanazandla okanye akanangazi uyakwazi but uzawukwazi ukuthi ayisebenzisele fowuni athethe kule fowuni. Le fowuni ke sithi ke 35 uyakhona okanye i-T200 executive ifowuni encedayo leyo. Kuphinde ke kubekho nezinye ifowuni ezikwazini okokubana zincede nabantu aba-visual impaired abantu abangaboniyo siqinisekise ukuthi ezi fowuni customizable display zayo and also ziyakwazi ukuthi xa besebenza ne-Bluetooth zikwazi ukuthi zilinge to upgrade yekhona so that bakwazi ukuthi baqale bazisebenzise ngolo hlobo. So ke zi-alternate formats ezikhoyo ezi uqinisekisa ubana ngeneni nangenyaniso izinto zibe ziyenzeke.
Okay, so abantu
ke kwakhona umsasazi siye ke ngoku kwicala lenkonzo yeposi buyaqwalasela even nalapho eFlagstaff yazimanisa ukuthi eposini iposi yakhona ine-rams yakhona umiselela ukuthi ubesebenzisa i-wheelchair okanye mhlawumbe ubesebenzisa i-crutches okanye whatever form disability abantu bayakwazi ukuthi babe baye-accessa iposi nokuqinisekisa also into yokokubana phangaphakathi eposini yafumanisa into yokokubana ukhona i-counter esezantsi yakhona la counter isezantsi ilungiselela ukuthi abantu abaphila with disability bakwazi ukuthi babe bayancedakala kuzo. Enye nje into endiyilibeleyo iyafumanisa ukuthi even nakwiifowuni ezikhoyo kwezi-public telephone iba khona ifowuni esezantsi uqinisekisa ukuthi mhlawumbi nomntu usebenzisa i-wheelchair yakhona uyakwazi ukuthi afikeleleke kuyo. So yiyo loo nto ke thina singuyikhasa sixelele sizimisele into yokokubana amalungelo abantu baphila with disability abe ayazeka and ezi zinto simane siyenzele awareness so that ekugqibeleni bayazi bantu ukubana should babe nezikhalazo abanazo baqala bakhalaze i-service provider leyo uba ngaba abancedakali ke kube kungona baza kuthi singuyikhaya. Yes, okay.
Ndiyakuva apha ikakhulukazi kugxininiseka abantu abakhubazekileyo ndithi into yokokubana mhlawumbi kwiinkonzo zika-ICASA bona bathi babe bazifumana njani ikakhulukazi kule nyanga yabo ne mhlawumbi abanye abantu uyafika ngoko omnye umphulaphuli sele sesiphakathi okanye sesifana nokokubana sele sesigqibile kwintetha yethu ebesithetha ngayo ngokusukulwa namhlanje mhlawumbi abanye bangafumana phi ulwazi oluthe veje mhlawumbi ngo-ICASA okanye bacaciselwe kabanzi kwakhona xa bengakhange bakwazi ukusifumana namhlanje okanye mhlawumbi bakwazi ukwazi mhlawumbi uba iinkonzo zonxibelelwano bona kuqhubeka ntoni iposti yasemzantsi afrika kwenzekwa kanjani zonke ezo zinto.
Okay, ngosisasazi into abanokuthi bayenze ke kubana bangaske babe bathi kwa ii-ofisi zethu apha eMpuma Koloni zisebhayi e-Greenacres kodwa ke siyafikeleleka kuzo zonke iindawo siyakwazi uza emampondweni siyakwazi uya kwabhaxa siyakwazi uya naphi na kona kobhizana kolifikisi koflagstaff njalo njalo kodwa singakwazi uya kuzo kuba nangoneeofisi zethu zisebhayi nje kodwa abantu xa benqwenele into yokubana ke size kwiindawo zabo sikwazi ubachazela ngokuevete banakusikondakisa kwezinombolo ezingu-012-568-3000 bacela i-consumer affairs 012-568-3000 kungenjalo ke abo bakwaziyo into yokubana basibhalele mhlawumbi bafuna ukubhala phansi bafekse banokuthumela naku-012-568-3000 012-568-3000 kanti ke ezam iinomboro zona ngu-082-376-0054 lapho sikwazi ubake sibachazele ngokusebani ngokubanzi ngo-ICASA and also nangezinye iinkonzo xa benengxaki mhlawumbi bengazifumani iinkonzo ezi befanele uba bayazifumana kwezi siziregulatayo thina singuyicasa.
All right. Ungareke masibulele kakhulu ngexesha lakho futhi mpho masibulele kakhulu ngokucacisela umphulaphula wenkonjana FM okanye mhlawumbi amazwi akho okugqibela ke xa ndikukhupha namhlanje obungatheni kum
ngozinthasazi amazwi ami okugqibela mthasazi ngento yobana siyayazi ubana umgaqosiseko weli lizwe uthi sonke siyalingana yakhona so ke masiyazi that is why we make it a point nathi singuyikhasi ngokubana wonke umntu whether umntu uphila ne-disability okanye ngaphili ne-disability iinkonzo uyakwazi ukuthi abe uyazifumana kuba kaloku uyaregulating in the public interest yakhona uqinisekisa into yobana iinkonzo ezi ziyafikelela kumntu wonke and then also bayazi abantu baphila ne-disability bethuni ubana sibe semandleni be-positive apha kwii-minds zethu uba yinene lena yinyanga yabantu baphila ne-disability. Ndabulela msasazi ndibulela kuwe ne-team yakho yalapha enkonjane FM ndibulela kunanjalo kubaphulaphula benkonjane FM
pascal siyabulela futhi mpho. Right ke mphulaphula kwenkonzo FM ndinguye lowo umpho besimbambile ke suka pha ke kwa-ICASA namhlanje nalapho sisitsho sisithi uthetha nabantu abantu babe bayakhubazeka ngeli xesha okanti ke nakule nyanga njengokuba sikuyo ya sijongene nezo zinto into yokubana mhlawumbi bona baqinisekiswa njani into yokokubana mhlawumbi bayakwazi uba bafikelele kwiinkonzo zonxibelelwano kanje zosasazo kanje abantu abakhubazekileyo bancedakala njani bona. Right ke besimbambile ke namhlanje kwinkonjane FM.